somoka somoka ngenda 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 wasebeka obudde bwe buyagala ja tugende emitala tatalye yalinze somoka 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 ngenda 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 wasebeka obudde bwe buyagala ja tugende emitala tatalye yalinze enaku yese nenyikirize mbi esawa yonna mmanye komane wonerenze wentunula tunula buli kyenda baki laga obudde bwonna mpona okutegana kuno somoka 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 ngenda 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 wasebeka obudde bwe buyagala ja tugende emitala tatalye yalinze somoka 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 ngenda 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 wasebeka obudde bwe buyagala ja tugende emitala tatalye yalinze Subiza di oyo natatusa chigambo cheche sigwa ateta chusangaraide wasubize nsete wa mune gurepya mazima tali chuso kutusanga mazo kubituwa somoka 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 ngenda 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 wasebeka obudde bwe buyagala ja tugende emitala tatalye yalinze somoka 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 ngenda 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 wasebeka obudde bwe buyagala ja tugende emitala tatalye yalinze Akayumba kange kanka teke teke muna muno Atasani de eyo taligenda Kati mutima kwange teleza ebi wangi kobyo Somoka, somoka, somoka ngenda Ngenda, ngenda, ngenda wasebeka Obudde bwe buyagala ja tugende Emitala tatalye yalinze Somoka, somoka, somoka ngenda Ngenda, ngenda, ngenda wasebeka Obudde bwe buyagala ja tugende Emitala tatalye yalinze Emitala tatalye yalinze Emitala tatalye yalinze Emitala tatalye yalinze